ዘገባችን ተጠናቀቀ። ጤና ይስጥልን።
kun sagale america ti sagale na america sagantan afan oromo jelkabe rakuno ጋፎን ዳውት ቶታፒ ለገፈቶታ ሰገሌ አሜሪካ በከጅርተንቱ በገናጋታ ታኒ ሰገሌና አሜሪካ ሰገንታን አፋን ኦሮሞ ራዲዮኒ ዳፊ ቴሌቪዥኒ አን አከሱማሲ ቶራ ሚዲያ ሐዋሳቲን መጋለ ዋሽንግተን ዲሲ ራካነሲኒ ደባርሱ ኮፒ ጉያ ሐራጅ ማታ ጫምሳ ኩደን በረኩማላ ወድደም ያፉ ረከላን ኮብሳ ኢትዮጵያ ጥሞ ጫምሳ ለማበረኩማላ ማፍጣጃ ቀበቴ ዲያቴ ጅራ ገልገለ ከነከን ዝንከሱ ሜሱ አንበፍቃዱ ሞሮዳቲ ኮፒ ኬኛ ገልገለ ከነከ ሰቲ ዋኤ ሶቺ ፕሬሲ ወለባ የሩአማ ኢትዮጵያ ከሰጅሩ አጀቻፊ ቡቃይንሳ ናኖ ቤንሻንጉል ከሰትራ ወታሜ ዋኤ ጎዲና ዲናግዴ ባጋዳ ሐራ ኢጃርሲ ኢሳ ጀልቀባሜ አከሱማስ ኮፒ ለበታ ደበለቴ ገባሳሌ ኢሞት አደዳረት ጥዬ ፈተኑ አርካቀምና አመሰገንታ ጥምራ ሰገንታ ከኛ ተከኑ ወጅንን ቱርታኑ ስነፈራ ካንዱርሱ ኦዱዳ ጋርስ ትደርብና
አከሞልተን ሆርዶፍቶ ተከኛ ኦዱ ሐራ ከንስንትሙ አን ምትኩፍ ቃዱቲ ጉያ ወለቡማ ፕሬሲ አዱኛ አከብያት ኢትዮጵያት ጫምሳ ለመበረኩማ ለማፍቁላጃ አካ ለኮፍሰ ኢትዮጵያት ሐር መሪረኮ ገመ ወለቡማ ፕሬሲ እንጅሩ ፊ ፉርማታ ሳረት መሪታ ሱን ከበጀመ ኦሌራ ማኒ መሬ ሰባ ሂማሌ ኢትዮጵያ ፊ ዩኔስኮን ወሊንተውን መሪ ቆፔሰን ረት ኦጌይን ሰባ ሂማሌ ፊ ቃሞሌ ኒሳኒ ላለቱ ብሮኒስ ረት ህርማተኒሩ ጉያን ወለቡማ ፕሬሲ አዱኛ inni barakana Ethiopia ke setti kabajama kanjuru biyetti ke setti yero wala bumman presi gadibwa dirutela waggotan shandura bara kumalama fukulatok biya gazete sito tahinine yokan biya gazete sito ni mane hida sheke setti nargam nejalamun kan baye leli famte guyan wala bumma presi akadunyat Ethiopia ke setti akakabajamu tasifame ergasias waggaa waggaan walabummaan pireesii gadi bu'aa dhufuun madaalli bara kana taasifameen biyyoota 1980 keessaa Itoophiyaan 1941 irratti argamti. Kana dura hoogganaa abbaa taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa kan turanii fi Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa gaazexeessummaa kan ta'an Dr. Geetaachaw Dinquu Itoophiyaa keessatti sadarkaa walabummaa pireesii gadi bu'aa kan dhufe biyyattii keessatti walitti bu'insoonnii fi tasgabbiin siyaasaa dhabamuun sababa guddaadhaa jedhaniiru. Dhaabbolee mirga namoomaa Itoophiyaatti daayirektara kan ta'an Masuud Gabayyoo mootummaan labsii miidiyaa kabajuu fi kabachiisutu irraa eegamaa jedhan miseensa mana maree miidiyaalee Itoophiyaa keessaa tokko kan ta'an Taamiraat Haayiluu manni marichaa hojiirra oolmaa labsichaa irratti wantoonni rakkoo ta'an akka hiikamaniif hojjechaa jiraa jedhaniiru. Dhimma kanarratti gama mootummaa irraa deebii argachuuf yaaliin taasise naaf hin milkoofne jechuun Finfinneerraa Kennedy Abaateetu gabaase.
Nanno Benshangul Gumuz Godina Matakkal Ana Dibaatetti Alella Hidattonne Rawwataneene Nammito Kodue Namonne Kuma Shanta Anu Moqe Sanirra Bukkaune Gabasamejira Odun Kunis Kunoti Baldinan
Gumuz Ana Dibaate Ganda Korke Kesatti Torban Darbe Kiptata Bitote 29 bara 2015 Alella Hidattonni Bananin Lubbun Namato Kodu Manneen Jireenya Soddo Magubachu Namni Maqaan Isaani Akka Hin Dhahamne gaafatan sagalee Ameerikaa timaniiru hidattoonni haleellaa kana fudhatan kanneen kana dura bosona seenuun mootummaa waliin falmaa gaggeessaa turanii fi mootummaa waliin araaramuun gara jireenya nagaatti deebi'anidha jedhu namoonni miidhaan irra ga'e. Waamicha nagaa mootummaa naannichaa fudhatanii qabsoo hidhannoo dhiisanii gara nagaatti kan deebi'aniiranii fi yeroo ammaa bulchiinsa mootummaa naannoo Beenishaangulitti hoogganaa biiroo qindeessa hirmaannaa uummataa hidha lagaa Abbayyaa kan ta'an akkasumas hoogganaa sochii dimokiraatawaa uummata Gumuz kan ta'an obbo Giraany Guddataa himannaa hidhattoota isaanii irratti ka'eef hidhattoonni keenya gochicha keessaa harka hin qaban jedhanii gochicha kan raawwate hidhattoota waraana bilisummaa Oromootis jedhaniiru. Bulchaa bulchiinsa godina Matakkal kan ta'an obbo Lammeessaa Wayyaawaarraa dhimma kanarratti deebii argachuuf bilbila harkaa isaanii irratti irra deddeebbiin bilbillus hin deebisan. Bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Gilgal Balas keessatti hidhattoonni kanaan dura qabsoo hidhannoo irra turanii mootummaa waliin walii galanii gara nagaatti deebi'an. Waadaan mootummaan nuuf seene nuuf hin raawwatamne jechuun lammiilee nagaa irratti tarkaanfii fudhataniiru jechuun Komishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa torban darbe gabaasa baasuu isaa gabaasuun keenyan yaadatama jechuun Baardaar irraa Aster Misgaanaa'utu gabaase.
Jilli Israa'el itti aanaa afaayyaa paarlaamaa biyyattii Moshee Salamooniin durfamu naannoo Tigraay keessatti daawwannaa guyyoottan sadii taasisee jira. Jilli Israa'el kun miseensota jaha of keessaa qabu waa'ee misooma qonnaa, ce'umsa teknoolojiitii fi gargaarsa namoomaa ilaalchise akkaataa Israa'el naannoo Tigraay wajjiniin hojjechuu dandeessu irratti dubbachuu isaa pirezidaantiin bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa fuula saba Himaalee isaanii irratti eeranii jiru. Jilli kun warreen hidda dhaloota Israa'el qabanuu fi kaaba Tigraay magaalota Addidaaroo akkasumas indaa abbaa guunaa keessa jiranu arganii kan dubbisanii yommuu ta'u bakka awwaalcha warreen hidda dhaloota Tigraay qabanu kan naannicha keessatti argamus daawwachuun isaanii beekameera. Karaa biraatiin jiilli ogeessota nageenyaatii fi dippiloomaasii miseensota 10 of keessaa qabuu fi dhaabbata London keessaa maandeffate Royal Defence College jedhamurraa gara Tigraayin deeme daawwatee jira. Jilli kun dhimma nageenyaa waliigaltee nageenyaa Pirootoriyaatii fi haala yeroo irratti dura taa'aa adda bilisummaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabre Mikaa'eel wajjiniin dubbachuun isaas beekameera. Jilichi dhaabbilee siyaasaa naannoo Tigraay keessa jiran biroo wajjiniinis mari'achuun isaa dura taa'aan paartii Areenaa Tigraay Andoom Gabrasillaasee ibsuu isaanii Mulgeetaa Hatsibaatii kan Maqalee irraa gabaase. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo biyya alaatti yommuu darbinu immoo Keeniyaan nageenya Sudaan kibbaa irratti hooggantoota Afrikaa birootii wajjiniin marii Naayiroobii keessatti jalqabdee jirti. Oduun kun ittaan isin dhiyaata bal'inaan.
Mariin hooggantoota olaanoo dhimma nageenya Sudaan kibbaa irratti xiyyeeffate kamisa har'aa Keeniyaatti taa'amuu jalqabeera. Marii kana irratti hooggantoonni biyyoota Afrikaa biroos irratti argamaniiru. Sudaan kibbaa keessatti waldhabdeen waggootaaf turee fi kan diinagdee biyyattii laamshessee ture akka dhaabbatuufis gaafatameera. Pirezidaantiin Sudaan kibbaa Saalvaakir sirna baniinsa marii nagaa kana irratti kan argamaniiran dubbii dhageessaniin giita isaanii kan Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo marii kana keessummeessuu isaaniif galateeffachuun mootummaa isaanii amanamummaa gaarii fi sammuu qulqulluutiin akka mari'atu himanii warri mormitootaas amantaa fi fedhii nagaa Sudaan kibbaaf waan wal fakkaataa akka qooddatan abdiin qaba. Kunis guutummaatti yommuu galmaan ga'u tasgabbii bara baraa fi guddina diinagdee naannicha keessatti fidaa jalan. Mariin nagaa kun mootummaa fi garee hidhattoota mormitootaa warra waliigaltee bara 2018 isa wal waraansa waggoota 5 ture kan lubbuu namoota 1400 galaafatetti xumura taasise keessa hin turre waliin hidhas jalameera. Hoogganaa garee mormitoota SPLM dhugaa kan ta'an Paagaan Amuum Okech yaada waldhabdee keessaa ba'uu qabna. Akka diinaatti wal ilaaluun hafuu qaba nuti obbolootaa jalaniiru. Marii nagaa Sudaan kibbaa Keeniyaan gaggeessaa jirtu kanarratti pirezidaantonni biyyoota Maalaawi, Zaambiyaa, Naamiibiyaa fi Waaltaa Rippaabilika Afrikaas irratti hirmaachaa jiru.
Hayyee oduuwwan inni galgala kanaaf kan nu kanuma amma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Qaama tarsiimoo ijaarsa bu'uuraalee misooma chaayinaa Road and the Belt Initiative kan ta'e zooniin diinagdee addaa gadaa har'a hojii ijaarsa isaa ifatti jalqabee jira. Zooniin diinagdee Shawaa Bahaa aanaa Lummee magaalaa Moojootii fi Adaamaa gidduutti argamu kuni harra yemujal kabamu durata ani ijarsa dandi buura China Dane Hogan projectin kuni kama tadsimo China kesa fakenya isagudda tausa himanijiru mume ministera Ethiopia Abiy Ahmed Ethiopiani godina dinagde adami sonsur afi akka akatoluf jecha imamata dinagde fo yesusesi imanijiru ogesi dinagde imma kanarati sagale amerika tifi sagale amerika asosise buura wan misoma ijaramuni sani kuni garita usi hojichi liki ani wani tasifa majirufi sirnani hogganamu banani biyatti irati balachi mafidajira jedu galmo dawiti imma kanarati gabasa dabalata qaba walin hajakasu
magala mo jofi adama jiddu bakkadan din safisa fi sarre babura ito jibuti jirutti kan jara mu zonin dinag de addagada la fa hektara kumri de mi afurratti kan bufatuda arra angawni motumma federala mumme ministra biya meddabalate bakkabutonni motumma china bakkar gamanitti ijarse projecti kun jelkabe jira de he gandurtan ijarse dandi babura china ijarse projecti kana qamatar simo ijarse buura le mi soma china belt road and initiative taw mirkane sanijran
认为自贸区的成功建设不仅将加速
Akasjerudai Hojina slumetti gaggeeffamu industry Ethiopia kan sifisisu dhiyeessa bittaa fi gurgurtaa idila addunyaa irrattis kan biyyattii afur deemsisudha. Lumeen kana qofaa miti tumsa dinagdee waloo chaayinaa fi afrikaaf kan fakkeenya guddaa ta'udha. Kana malees immoo ijaarsawwan belt and road initiative keessatti hojii baay'ee barbaachisaa fi guddina dinagdee Ethiopia keessattis shora guddaa kan taphachuu danda'udha jedhu. Deegan dabalataan ijaarsi kun teessuma lafaatiinis bakka murtaa'aa irratti kan argamu ta'uu eeranii qabeenyi guddaanis bakkatti argamu ta'uu darbees immoo godinni dinagdee addaa kuni paarkiiwwan industirii Itoophiyaa keessa jiranillee kan walitti hidhullee jiranii jiran. Muummeen ministara Abiy Ahmed illeen Itoophiyaan zoonii dinagdee bilisaaf karaa banuudhaa fi imaammata ishee fooyyessuu dubbatu.
Lewuxi yaamaxxanibbat aandu nagar industirial park.
Akkas jedhu muummeen ministara Abiy Ahmed. Gama kanaan jijjiiramni nuti taasifne paarkiiwwan industirii liqaan ijaaruu manna zooniiwwan daldalaa bilisaa ijaarree abbootiin qabeenyaa biyya keessaa fi alaa waliin ta'anii haala hojii mijataa akka uuman taasisuudha. Kanarraa ka'uun egaa jijjiirama imaammataa erga taasisnee booda zooniin daldala bilisaa diree dhaawaatti jalqabamuu isaanii yaadatama. Inni lammataas asmojootti jalqabeera. Egaa kaanis akkanumaan kan itti fufuta'aa jedhu. Muummeen ministara Abiy Ahmed zooniin adda addaa dinagdee gadaa kun waan adda isa taasisa jedhanis yoo ibsan.
በዚህ ቦታ እንደምትመለከቱት ከዚህ ወደ ጅቡቲ የሚሄደው ፈጣን መንገድም
አከዘዶ አምስት አኩማ ኢላልተን ዳንዲን ሰፊሳፊ ሰረደ ዳንዲ ባቡራይቶ ጅቡቲ 11 ደርባ 10 አገራ ዋሳ ደርቤ ኬንያ ካንዴሙስ ዳንዲን ጉዳናስ መጅራ ለማፋን ኡምና ኤሌክትሪካቲ ከነሲሞ ሞቱማን ሰርናን እየሰራ አጅዱ ዞኒን ዲነግዳ ያዳጋዳ ለፈክታረ ኩምድድም ያፈረረቲ ከነጃረሙፊ ሰደርካ ሰደርካ ዳንካን ወጅተሙተው ኦቦሞቱማ ተመስገን ሆገናን ዞኒ ዲነግዳ ያዳጋዳ ሂመኒ ኦሚሻፊ ተጃጅላ አመቴ ሴክተሩ ተኩደንታን ረቲ ከንቲየፈቱ ደጀረኒ ጅራን ኢጃርሰከናፊ ቀርሽን በርባችሱ ኢፋኒ ረሙ ባቱስ ሐረወሊ ገልቴኖጂ ኢጃርሰ ፕሮጀክቲ ከነጀልቀቡ ዳበተ ኢጃርሳ ቻይና ሲቪል ኢንጂነሪንግ ኮንስትራክሽን ኮርፖሬሽን ጀደም ወሊን መለቶን መለታየት ጅራ ዶክተር ጌዲዮን ጋሞራ ጃለታ ኦጌስዲ ንግዴ ፊ ጀርማ ሞቱሞታቲ ጎርሳዲ መብዮ ተምብሬክስ ተውይማን ኢማማኒ ጃርሳ ቤልት አንድ ሮድ ኢኒሼቲቭ ፓራኩማልማ ፍኩደሰዲ ካም ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ንጀልቀም ተውይማኒ ፈንዲ ንሳስ ዳብሌ ማለቃ ቻይና ተውይማን
ያው ኢን ትሪሊየን ዶላርስ ነው ይሄ ባጠቃላይ ጀ ቤልት አንድ ሮድ ኢኒሼቲቭ ያለው
አከስሪ ዶክተር ጌዲዮን ዶላር ትሪሊዮን አለካሙድ ከናፍ ባሲካን ተው ከናፍስ ባንኩቲ ሄዱት ጅሩ ሆጂንሳ አደዱሬዳን ዳብለ ቻይናፍ ከነማ ቢዮተ ብራፊን ከነሙ ኩን ኢማማተ ጓውድ ጀዳን ከምበረኩም ለማፍሰገል ከንጀልቀበፊ ሆጂሮ ወልቾፊዳ ፈንዲን ኩን ኑፉን ቢዮተ ዲነግዴን ጉደታ ጅራን ከነከ ኢትዮጵያፍ ጋሪዳ አሞ ከነከይሰ ዳብለ ንሳኒስ ኢቲን ጀጀበፈሙ ጀቹዳን ዱበቱ ዶክተር ጌዶን ማለቅኖ ጂከና ፎሉ ሊቃን ካን ኡፍተውስ ዳሊሳ ገድ በዋዳ ያደ ጀዱ ካሴ ፕሮጀክቲ ዋንኩን ሞቱ ሞለን ሰርናኑ ጂራይኖ ለንታናን ገሩ ቢያፍ ባላቀቡ ጀዳ
በብድር አሰራር ያው የሚታወቅ ነው ይሄን ባንኮችም ፎር ፍሪ ምንም የሚሰጡት ነገር የለም አገር ውስጥም ሆነ ከውጭ
አከዚ ያለ ዶክተር ጌዶን አማስ ገመልካቲን ባንኮሊን ቶለዋንት ከነን እንጅሩ ገሩ ካዮ ዋንከና ቢዮተልቃ ከነፉደተን ስርናን ፈየደመኒ አከልክቸ ዴቪሰን ሄደ ዮስርናን ቀበሙ ባቴ ፕሮጀክቲን ኩን ቻይኖታው ጅቸው ጅተኒን ወረሰሙ ደንዳ ከናፈከን ሲፍሜ ገግስ ፕሮጀክቲ ዋንከና ሙርቴሳዳ ጅቹንዱበቱ ዶክተር ክቡርገና ኦጌስ ሲያስዲ ነግዴቲ ኢጃርስ ኢንዱስትሪ በኢትዮጵያ አምስ ከምባየ ቆራኑኒ ሳፉ ተውዱበቴ ፕሮጀክት ይዋነከና ሊቃብየ ቻይና ቲኖጀተም አከሚቲን ላልቱ ዋንጀዱፍ አከስጀዳ
ባሁን ሰዓት አበዳሪዎች ሁሉ 1001 ምክንያት እየደረደሩ ገንዘብ በማይለቁበት ሁኔታ
አከስጀዳ ዶክተር ክቡር ጀርማሊክ ይከነን የሮማከና ሰበበም ይቀየረኒ የሮሊቀደወተን ከና ሞቱማን ኢትዮጵያ ሊቀ ቻይና አርገት ከነፉደቹ ቀባንጀዳ ጋሩሞ ፕሮጀክት ዋንከናፊ ዮሊቃ ፍረቱ ሞቱማንኩን ዱጭ ማፍረተ ጀደያዱ ቆረቴ ላሌ ሚጀኔ ፍረተ ጀደያዳ ጅቹንድበቱ ዶክተር ክቡርገና ሊቃንጃምሳን በረቡልቺ ሰሞቱማ ደርቤ መቃብያቲም ፍረተ ማቱሮ የጀዳን ሞቱማ አማቲፍ በርኖተ ጉዳታ አጀደኒ ከናፊስ ኦፌገኖ ሙራስኒ አመት ሞቱማ ራርጋ ጅራጅዳን ከናፍ መለቶዳ ጅቹንድበቱ ገባሰገለ ሚሪካፍ ገልሙ ዳዊት አዳማራ
አየ አማ ሞገራ አስ ዩናይትድ ስቴትስ ትዴብና ፍላኖ ፕሬዝዳንቲ ዩናይትድ ስቴትስ ባራና ኢራቲ ደርጋጎኒ ፍላቶታ ታአኒ ጆ ባይደን ፊ ዶናልድ ትራምፕ ኢራ ኢሳኒ አላቲ እቱ ካዲማ ማብራ አርጋታኒ ሂናው ካዲማማን ኡሙሪን ኢሳ ጀራላማኒራ ፎያ አታ ኤጀቹዳ ገሩ ደርጋጎኒ ፍላቶታ ለማንኬሳ ፍላታምቶታ ለማንኬሳ ኤኙን ደገሩ ጋባስኒ እስካቲስተርኒ ዋኤ ከነረቲ ቆጴሴ ምትኩ ፍቃዱ ቴኒስኒ ዲያታ አከታኑቲ ወሊና ጫቃስሜ
ዶርጎሚ ፕሬዝዳንቲ ተውፍ ዶርጎሞም ካዲማማ ፓርቲ ለማኑ ካንታን ነሞታ ዱሎ መላማን ግዱቲ ታሲፋማ ዱለ ፊለኖታ ሻጅረን ከሰቲ ጋፊን ጋውምሲ ቃማ ካዲማምቶታ አንጎላፍ ዶርጎመን ኢላልቺሴ ካጅራ ኬሱማ ደርገጎተ ፊለቶታ ታምብረቲ ዴዝሞንድ ካገር ኒው ሃምሻየርት ፊለታ ካንታይ ፊለኖ ከነራ አደተ ኦሶ አርገተ በርባደ
ሪፐብሊካንስ ዴሞክራትስ ኪን ዩ ፑት ሰምዋን ኦን ዘ ቲኬት
ኦሶ ሪፐብሊካኖን ዮካን ዴሞክራቶን ኡጉመት ነመሰገሌን ከነሙፊ መሉ አስባሱ ደንዳኒ በክታ ሰነቦደን ሳንፍለደ
ቆረኖና አበተ ቆረኖ ፒዩን ቶርበንደርበ ሰሳበ መከይብሱት ፊለቶኒ ኡሙሪኒ ሳኒ ሶዶማጋዲ ለማሰደፋን ካዲ መምቶኒ ለማኑ ጫራ ነመገረብራን በከቡፈሙ ኦሶ ጅራቴ በርባዱ ከናፉ ደርገጎኒ ባይደኒ ዮካን ትራምፒን ደገረን ወረከሚ ምርገ ወለ ሁርማታ ረቲ ያዶን ጅረጀቹን ባይደን ደገር ሰቀበጀቹ ላጀቲ ፍራንሲስካ ፓኔሎ ኒው ሃምሻየር ራፊለቱ ካንታቴ
አይ ቲንክ አቦርሽን ኢዝ ኢምፖርታንት ቱ ሚ አቦርሽን ኬር
አከናኒ ያዱቲ ኡልፈባሱን አና ፈርባቺ ሳዳ ኩኒስ ኩኑንሳ ኡልፈባሱ ምርገ ፍለቹ ደንደኡ
ምርገ ኡልፈባሱ ፊ ማሪዋናን ወረቃ ፍለኖ ሰዳሳ ዱፉ ካን ፍሎሪዳ ረጁ ኢንኒኩን ደርገጎኒ ዲሞክራቶታ ከፍለተኒ ሰበበታ ጀለ ያዳ ጀለ ጄይደን ዶናን ፍሪዮ
Youth voters have a real opportunity to shape the electoral landscape here in Florida.
As Florida kesetti filattoni dergaggota uguman carra hala filanno bocu qabu. Wanti argine mirgi filachufi bashannanaf marijuanan warra amanta fi barbaachi summa filattota dergaggotaf wansammu isani oltaef murtesa tawisa argineer kesuma mirga filanno walin. Dergaggonni tokotoko mo warana Gaza kesafi sabai dande gref Bidenin murmu. ገሩሞ ሰገለ ኤሊያና ኢቴይኒን አርገቹኒ ሳይኖሉ
Right now for me one of the most important things is continued support for Israel
የሮማ ከናና ፎንቶ ተበርባች ሶታ አንከሳ ተኮ እስራኤል ድግርሰት ፉቪንሰ ቀቡ ታኡን ነትደጋማ ከሱማ ወልደብዴ ከነውንዳ ከሰት ከናፍ ዋን ፕሬዝዳንት ባይደን ወልደብዴ አማ ከነከሰት በእስራኤል ድግሩፍ ሆጀታቱረን ዱጉመት ባይን ድንቅሴ ፈዳ
ዊስከንሰንት ሞደርገጎኒ ፍለቶተ አከ ብሪያና ቦኒያፊ ጆናታን ቦየር ዶናልድ ትራምፕ እንደገሩ
I've tried to have conversations with people who don't like Trump and they're like
ነሞተ ትራምፕ ንጃለን ወሊን ዱበቹ ያለ አትዴሙ ደንዴ ሰከነቦደስ ሲወሊን እንዳበን ንጀቹ ጃለቱ ከናፍ ኩንዲቤ ሰጉዳ ለጀዴ ያድ ነሞን ደገፈቹ ቆጲሚቲ እኑ ማጃለቱ ዮ ትራምፕ ጃለቴን አዲሳብ ነመሱ ከነሳ ዋና ከሲቱ ነጥጋም
Yeah there's never any open discussion
እየ ማሪን ባናን ከሚዩንጅሩ
ኦዶ ማሪ ይፋ ቀባቹ ደንደኝ የነንጃለን ነሙን ይሄዱ ነከስጉቹ ኦዶ ደንዳኒ ስነትጦል በክታ አከዋነት ሆማድ በቹ ደንደኝ ስቲን ዱበነት ሆከንሞ ነማ ሄኑ በነት ሂማን
ነሙን ይደርገጎ ተደገርቶ ተትራምፕ ታን ጋፊ ዋይ ኡሙሪ ፍለኖ ሲያሳ ኢሳኒ ታሲፈቱ ጀለ አይዛያ ታርና ዊስከንሰን ትፍለታ ካንተ
I'll go to the bars wearing a
Trump 2024 had and I get weird.
Kofia Trump kuma lamab digdame afur jeru fadde ron gara manad ugati demu akka jaibat na ilalu namota berata kamarata tenilala magaru nan nanjeku
ittidabalu ni Starner ejenno Trump malamaltu maratti qabu akka dinqi sifatu dubata.
Yeah, I think there is a ton of corruption.
Adunya guturattu wanama baaye qane su jede yada akkan yaadut Trump qofa namni kubbasiro farka qabu agarte namota waamuuf kan sodanne waan biyaaf gaari ta'e qofa hojjechuu jira ka jiru tunatti dhagaama
ka qoranno Reuters yookaan IPSOS baati bitoota isaa darbe keessa hojjete agarsiisutti lammiileen Ameerikaa umuriin isaanii waggaa 18-29 gidduu jiran dhibbeentaa 3 Trumpiin caalaa Baayidaniin akka barbaadan agarsiisa. Kunimmoo dhibbeentaa 24 qaawwaa Baayidan waggoota 4 dura sagalee dargaggootaa ittiin injifate irra baay'ee xiqqaalaa jedha gabaasni Scott Stearns.
Dargaggoo Nathan Hambisa umuriisa waggaa 9 gara biyya Norway deeme yeroo amma dargaggoo waggaa 25 bara 2022 projekti Oromo Book jedhamu hundeesse kitaabota afaan Oromootiin barreeffamani sagaleedhaan akka dubbifamanu namoonni akka dubbisuu danda'anu taasisee jira. Waa'ee projekti kana irratti jaallannee gammadaa wajjiniin haasa'ee jira akkas jedha Nathan.
Web application ni oromobook.com jero tokko jenne jira hojiin keenya kitaabota afaan oromoodhaan barraan sagaletti jijjiirre akka uummata ballaa bira ga'uu danda'uu fi akkaataa haala salphaa ta'eef mijataa ta'een nama hundumtuu akka argachuu danda'u jechuudha. Biyyas ta'ee Ayrooppaas, Ameerikaas, addunyaa marra iddoo barbaadetti akka taa'ee macaafa kitaabota afaan oromoo argachuu danda'uuf irratti hojjenne.
Kanaaf maaltu si kakaas?
Ofii kootii seenaa oromoo boruudhaaf kanaan dura carraa baay'ee argadheen turre garuummoo baruu nama barbaadan turre garuummoo yeroo jalqabaa argadhee jedhu seenaanni oromoo seenaa adda ture. Keessumaa seenaan gootota oromoo baay'ee seenota kan biraarraa addadha. Kanneen akka Haayilee Fidaafaa, Maammoo Zarmirfaa saba isaaniidhaa fi afaan kanaa fi wareegama isaan wareegaman yeroo ilaalu baay'ee na dinqisiise. Isaan haala sana keessa taa'anii yee afaan kanaaf kana gumaachanan immoo haala kana keessa taa'ee yeroo itti mijatu keessa taa'ee maal gochuun danda'a isa jedhu natti dhagahame. Dabalatammoo anis haala salphaatti hin arganne infoormeeshinii kana yookaan seenaa isaanii akka namni kan biraa haala salphaan argachuu danda'uuf maal gochuu danda'a isa jedhu irratti ni eegale.
Amma yoonaa kitaabota meeqa sagaleedhaan keessatti?
Amma yeroo kanatti kan naannoo ji'a lamaaf kan nuti tajaajila laanne kitaabota 18 kan immoo sagaleedhaan qophaa'anii jiran immoo kitaabota 30 kitaabota kana keessatti biiroo aadaa turiizimii obbo Dararaa fi Iskandar Ahmediin galateeffachuun barbaada ayyaamanuu laachuu isaaniidhaaf.
Egaa namni tokko kitaaba barreesse gabaarra hin oolchaa abbaa kitaabaa yookiin kitaaba sana barreesse wajjin dubbatteetu moo ofumaa waraabsistee keessa?
Nuti ayyama isaaniidhaan walii galtee seera qabeessa qabna. Barreessaan tokko ayyama nuuf ayyame bu'aa inni irraa argatullee erga isaa wajjin walii gallee booda dubbisiisna malee ayyama malee kitaabni dubbifame tokko iyyuu hin jiru. Haala kamiin barattoota Oromoo bira ga'uu dandeenya kan jiru irrattis hojjechaa jira. Isaanis irraa fayyadamuu akka isaan ta'an keessuma ijoolleen warri yaangii ta'an jireenya isaanii irratti akka inni gargaaruu danda'uuf amantii guddaan qaba. kanafi kana calas bu aqabesan ta ini abdi gudara fa manti gudara aqaba
ega namonni lafa ati api sana kese datte aggefachu barbadan kafalti dani mo tola
acharati jalqaba kan ibsu barbadu not kanu jen web application yid akasechun kara interneta senani oromobook.com ani sen akasechun app store yokan mo play store ran argatani erga website sana senani yever badani internet marati daggefachun ndo yever badani mo download iskochu dandani akka application tifayedemo hindando erga mamlata ani register gurani board subscribe gochu subscribe kana brisa domanis bitun ndo bria fotomanis kawagato pos kan chat sadis amu akmo barbadani chud garu qarshi sodoman ye bitatan subscribe yegunan majafota kitabota chirajdan hunduma egefachu dafi charaqa bochuda nemito kujiya tokotti majafo kuda sadetana chirajdan kitabota kuda sadetana chirajdan agiyefate fitunnan da qarshi sodoma qofane chuda akata kanan sabab ragese subarbana hala salfateni barestotis akka want sano jetan namunduma bragu dendof waribiya tanis tofta banki sanetin bitachun ndawu wari biya amerika jalan paypal ni fayaramu ndawu wari europa jalan movie sakarianis garu mo qashi biya ethiopia kana kana nojede asmat nojede astain biyatti akatanit tojetamu ndawu manage gode iriako biya norway jira software engineer ila isawjinin design bone ojene
gara fundurata bjun kemal
nuti akara bata kanate goli sari kamna tokofan afanuro mo akasdar ka adunyat tajajala kenu dando akani kenu da lamafan samnuro mo want barbad akana argachu dando be pusas want sa bashanasisus afan sara kargato sadafan mo barresitotero mo ama yorokan attina mi barresate jiraatu hinjiru ama akka afan kan brafa braye wol braqam ne jilal woldan barresitotero mo kesa namni minde famo jetam tokku hinjiru kanafiyu akkata kamin barresitota kanafi qarraba nefi biye laadu fani ijolle amma dala tajiran kanaf waye oromo akmetin akasan basi surandan hala baredaten hala sanawochi sun achumanimmo isanu fisaniti fayadamatani biyerufani akata kameni obboro oromo serakan yamajirura wolkasu dandu sejiru in kenya sakan
dergago yonatan hambisa gafi kenya devila chukedi eddu galaton
sins galaton manja
kanoddo fajirtan sagale america saganta afan oromoti
kanatti ansine ibsa gulala kan imammat united states calakisu sinif esina
wogota kunna lamadura pokarri dugugga sanyi namota hanga kuma ibbasadi kan kesetti ajjeese kutan darfur kan sudan ammas
sudan ajje chabra nanno magala alfashir rat rawatamuf marse jabata jira
tokumba motumota ambassador united states linda thomas greenfield akajedani
this is not conjecture this is the grim reality facing millions of
kenan halahama darfur keset redebi amajer akasumas halelan elfasher retirawatam balaret balakabrat fitinsi hamate qopajira ajjecha badisafi gidrada balata akainumne wantishan battalumat ta'u qaba jedan greenfield tokofa rsf yokan humne degerse safisa magala elfasher marseta ufi humna warana magalatti keset ijarusa tumurudan halella magalatti ratirawata mukamiyu dabu qaba lamafan sudan keset qoda fudattoni hidanno qaban seera dunya kabajufi namota naga egu qabu
sadafan
biyonni naanno sana jiran hundi akkaata ugurame shawaraana tokumma motumota kaen
qamule sudan keessatti wal waraana jiran lamaanif meshawaraana kennu dhaabu qabu
arfafan waldabdeen kun
walwaraansaan furmaata waan hin arganneef jecha gareeleen walwaraanaa jiran kallattiidhaan marii gaggeessuu qabu. Shanaffaaf inni dhumaa gareeleen hundi danqaa tokko malee gargaarsi namoomaa akka seenu taasisuu qabu jedhan. Sudaan keessatti namoonni 5,000,000 ta'an qarqara afaan beelaa irra kan jiran yoo ta'u, uummanni 10,000,000 hedduutti lakkaa'aman immoo gargaarsa akkaan barbaachisaa ta'e eeggataa jiru. Uummanni Sudaan yeroo balaa guddaan kun isa mudatee jiru kanatti hunda keenya abdataa jira jechuudhaan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Liindaa Toomas Giriinfiild dubbachuu isaanii ibsuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Ayyee kanarraa kunuuti.